Wagute kula robani. The money makes is so honey. Newe watano nandiwo baby. Nakufuna na wangu la lota roli nice. Roli wotale mkwaga la total.
Baby itayosaleko mwemba mumikono joma muta.
Hey, miss you, I wanna kiss you.
Yeah.